chiller. No Makonde. Yeah, ni chiller. No Makonde.
No Makonde.
Yeah, ni chiller.
Anytime you wanna see her, my mind go kolo kolo. Yicho kama nasinzia, ama kalamba ugolo kolo. Mtoto ameumbwa kwa udongo wa Madina na Maka, akitaka na mafuta ya mugongo na ya mimina na mpanga. Mundo nyatu nyatu, kitanda kakipamba kama meza ya Dina. Mulimi kama chatu chatu, atoshe kikulamba na meza mazima. My baby, you know, you know, you know, there's no one like you. You know, you know, you know, mie kwa kofia tu. Sexy, sexy Mona Lisa.
Mona Lisa.
Eti, eti watabisha.
Watabisha.
Basi waonyesha.
Agolo, ago, ago.
Adi kukuche tukeshe.
Tomorrow, tomorrow, tomorrow.
Hey, zibisha mwendo kidogo.
Agolo, ago, agolo.
Yani mbaka majogo.
Tomorrow,
oh na na na.
Tomorrow.
Kifupi si panduki ni menata nata. Maneno si kumbuki mina ngata ngata. Ivi na nyo, na suk, na fuga rasta.
Nachanganyi kiwa niki kupakata.
Ukipinda mugongo na zizi.
Oh, mwili unazizi.
Twenda zapa kachongo unogwa njima.
Oh, unogwa
njima. You know, you know. Sexy Mona Lisa.
Eh, Mona Lisa.
Eti, eti, watabisha.
Watabisha.
Basi waonesha.
Agolo, ago, agolo.
Adi kukuche tukeshe.
Tomorrow, tomorrow, tomorrow.
Eh, zibisha mwendo kidogo.
Agolo, ago, agolo.
Yani mbaka majogo.
Tomorrow,
oh, na, na, na.
Sexy Mona Lisa.
Yeah, Mona Lisa.
Sexy, sexy Mona Lisa.
Yeah, Mona Lisa.